nilipata moyo tayari kupenda. Angalija wakusuda likuifadhi. Nilipata moyo tayari kupenda. Wena wapa. Sheri wapa.
Studios.
Apostle Vita Doctor Princess. Yeah. Aye, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah,
Oh, no.
day. Love is a beautiful.